joyam den jabbori min taji chapande tati dande studio kalangu kettini don kibaruji modon Omar Hama do masinaji seni siakana ni ko kibaruji nanni jippagolo ero cede leede europe e lawangal foti e dollar dum do sababu jippagol de cede ero no wodi kujum ko dum rimanta nokku sefa onnanan ko jon andal do finda arzuku famine nim be do madu hande alarba onon tonder agadez chonnirol nim be nyamri dabbaji ko yirdam fudda dum do ko wato tonuji nyamdu dabbaji ujunere e kemedi de chapande joy kam woni ko watta do inde region agadez min gartana on demu de retone meden pindina hande en jaatana kale no nyaw kolera hawjara der departement birni ko ni region tawa der dubu junaidi de no gayego kori jam hirtema yerno kalirno de e der ko e kibaruji meden jippagol chayade ero hadde dollar arande fuddum fuddana ilunde dubi ujunaji didi e didi yerno cuudi habaru leede tuba ko be biri dum wodi du jippagol ero on wadi ko are chaadi dum waddi du hano faddunde harto yaadu yeso don sanne adam luche ibrahim jo andal do filla arzuku to endam france famine nimbe jippagol ero o ko waddanta harto arzuku leede afrika e nokkuje sefa tarnan fude ahmed yewti demak
les raisons de la faiblesse de l'euro face
jippagol euro hadde dollar labi didi woni ko wadi dum go kay ginanda no tawa euro on endam cede kawta non de jotino wodani le enen do fi ko darto kon kono tande ukraine e ko way sawade do mudum non do fa hande no woddu lumo mob latibe alla be kebatino ton leydi america beedi cede kulle nenen don du konda ni jippini hono sembe euro on yonka si en ko jowi euro o endam kanyu e france fa o fu sami yeso dollar on dum don du na hunno ko wana kibar lobbo yaade e meden enen be senini sefa wala sembe kulle nan tedden endani tinna himbe sanne sadorma mudum no yaaji sanne sabunde jewama on rafi ngure ko wodi dum endan kanyu e rafi cioggu ngu e hore mudum kanyu endani beeto hono torro on endan har kulle lati nan tedden ko han himbe gada kam woni gattonol no sembe kulle mu en be jey e leedi mu en worade kulle deeto
profit de la production locale qui doit être davantage valorisé
hitande hikane ndungugu no don e jipporade no haniri tonder departement mo maynesora fa awre ndem fuddiri mude gam majjum wadi ko arene fedde darinde do fi durgol do enen der leydi meden Niger no watta dande yaade bibbe wuro dowtanade laabi cingadi do filla gurti to dabbaji din jurita gam hisinde nimbe wolde hakkunde durobe e remobe Omar Sanda mo arene nani ko famini Mani Musa do majjum
par rapport au couloir de passage
on ko ndartu gurtidi ni beynani dum fu dum tokkito no gurtidi yana jinirani turobe en na ngatta hen jawdi mun tokka remo be ndu kon nan tinnoto awa der gurtidi enda seni alla wadi dum tokkiri no enda fa wodi fa tama jawdi no yahna wartu yirrani enda to dum way utude kabe ko watta kul remo be durobe enda alle fa hande se en dali jawdi dudal mudum min ngada no dangal yade gouvernement duro wadan jawdi fu tugal di fudi tu jonnom be tokkito di hebay tufeddi du faabe pama dum ko to teddi non hebi tufama fadde mudum en yotto wade no kuyto njaadi duroto enda
les zones pastorales du Niger
to nuji amre chapande jedde tati nyamri kam en woni ko yeddana jom en galleji ujunere ko ummoto nimbe ujunaji jeddo der wuroji tati di departement motilia region tawa yaade to fedde wi'etende CICR fuddode lewrundu be do nimbe wallitaabe no be ngala bawde non yeruno fedde den faminiri al Mustafa Mohamed Zanu mawdo CICR motawa nani ko wi Idris Adam domaj
il y a des activités
golleji jeddano nimbe nyamdu wadama yaade to jom en galleji ujunere e sappo ko moto nimbe ujunaji jeddo der lawol majju non fedde CICR yeddani galle fu kiloji hemre e chapande jeddi e didi ko wawi jogorade dum lebbe didi do ballaga gomnanti e pelle mballobe departement motilion tawa kana wuroji tati lingataka e kunta ngar filla jeddano gol kawani in fenen masakiri e taknawen wuroji di ngoni kabay abada mballaga ka fedde CICR woni no wallitira nimbe ko lebbi di didi Bieni ko watto tonuji nyamdu dabbaji ujinere e kemedide chapande joy kam gomnanti yareni do inde region Agadez ko sonni royte nimbe ko yirnda ngal gollal du handen alarbo sappo e tati lewru juye kam woni ko fudda gam rawani mbien durande hebi jaccere sanne ko torri durobe kambe dabbaji mu en sanne Ziberu Liman ardido Sarus kawjido filla durgol le commune mo Agadez nani ko yubande min Musa Maman
Se anna limon ke
dundu dabbaji tonuji ugnir ekimidi de chapande joyi kan watta do jondi uru Agadez de uruji gere gondi de lady Agadez no wawi nautori e nyamdu du to ko tuga der sigila o ni woni wadango durobe ho yirna der fi durngol dabbaji mu e dundu ko hokkata dabbaji di keba harande gasunena gan he andul ko wono rowani ti dalla durande mu heba ma fi gaddudo nyamande bisaji adi denne sigila no mo nafakam hawdo yaago e durobe lawol gol neddo tokkata ko heba nyamdu du ana hono gon ko tidno durowo fu deni yehi to mangaja to dun sonnete durowo on no wodi lawol heba fasa kuji tati ko sa kuru fu sonnata kena kuji
mel
nani mbien elawa ngani ano lycée excellence nonni no mabbitoyte ano ne kolibe nyenyube der jande nonni e mabbitolle kol ko dubujinaay didi eno gay didi eno gay e tati der département mo tesawa région maradi yerno ministère hawjinde filla jandeji pamarinde andini ridun kengan sappo e didi lewru juin nonni mbien de jangirde du yarta kenana der l'école normale mo département on hawtade e nyibdiji fu kandude illu joni bi en nokuje to sukabe jangobe bem pukoto mojintinama fa wodi wodi lycée odo no wodi nokuje to dewte mobete mbien ni nobe sukabe sappo e njoyobe kirozeri ni région Agadez kambe woni ko ekintina do filla pabaki fuddode lewru ndu yade to Croix Rouge Niger sande Yusuf ekintino goto famini nimbe sababu ko be sukabe suba ekintinede Ahmed Fellan yewtide mak
c'est une formation
Eidul andal non no neddo waddirta ballamun deni bonon da wadama ibe gada kambe sappo e jo be wuro tirozerin kambe kokka andal ko tuga der Eidul andal gal ni woni be dana himbe gattube ko e mabbe der golle waddugo balla andal deni bonon da gon wadi gan no wodi bonon da lawol e ko nandini gada be kokkama andal be kokkete talki sembentedi ko hokkata be lawol gollugo to irini wadi fu gada mon do ibe kokki quartier gon to quartier gel don deni bonon da wadi quartier gel kambe kollata be keba lawol ko walli himbe
vraiment sauver une vie
do be majjoni bi e der taykay kiji gadaadi yiama ko fi ngurdan rewbe do der Niger noti di ba ko yaadu yeso hebaama hartobe golla he jorde ko e mabbe amma no wodi kulle gere gaddude faddundeji der mum Fatuma Sidi kananke rewbe leydi ayir famini nimbe no fi rewbe Agadez ngurna mu en wontiri Moktar Hamadu yewtide makko
wallahi rayuwam der gurnan dan robe tawa begina gollal gon fuuni wala ada wodi sukabe do ba gollal buwol neddo hebi no wodi ne sabi lawru fu de wati neddo hokkata kena ugine sappo didi neddo no heban ko firti muraduji mu ana yetti Allah minen tefa balla wakkati fu wakkati jugon minen kokki wakkati jugon do sai munyal gam min duduno golle en no senditino hakkune himbe de be gacca kafa sedda mo be gon ibe kokka himbe minen jetta min keppa sedda ko kokkata min dun welami na be kibana min cede puddorde lumaku gandal amin wobbe no bawi golle bali wobbe no chonna leddi wobbe no gatta sini debbo hebi ko wadi hana do mata gorum wadana dun
tinse manami jibani
Chagal ni mbi embalde ko julde laye julado enden de lady made ni sherno ko fu nido no yia tundiji jopadi do boli galluje hano mbi en chowori mane lue damunche ne dunduno wodi kujun ko wayi wadande basi hato ngurdan tagado kamfu e jaye e ladde yerno kononel Hamza Barmon ardido Sarus kawjido filla jaye e ladde mo region maradi famminir bandimi Mohamed Mamman
les raisons de la faiblesse de l'euro face au dollar.
Jippagol euro hade dollar go kay ginanda no tawa euro on endam kede kawta non de jotti no wodani le enen do fi ko dart kon kono tande Ukraine no woddu lumo mobe latibe Allah keba tino ton leydi America beedi kede kulle nenen don ko ndan ni jippini on sembe euro on yonkasi en ko jobi euro on endam kanyu e France fa o fu sami yeso dollar on dun don ko ndan hunno ko wana kibar lobbo yaade e meden enen be senini se fa wala sembe kulle nan tedde endani tinna himbe same on rafi ngure ko wodi dun endan kanyu e rafi cioggu ngu e hore mudum kanyu endani beeto on tor on endan har kulle lati nan tedden ko han himbe gada kam woni gattonol on sembe kulle mu en e jey e leedi mu en worade kulle deeto
la production locale qui doit être davantage valorisée.
Nani mbiye hande non to endan Kigali leedi Rwanda dum woni ano fottere leedi Afrika ko fijota e kondo dubu jinaaji didi e nogay e didi dum mbiye en wadete leedi Niger dum mbiye nogay e jeetato kambe woni ko yeydo inde mun sappo en jeddo worbe rebde e kintinobe mudun sappo e go e nyalande arandere denni mbiye hano filla teddirkani bibbe leedi Niger jeego e kintinobe mudun kambe ngadi de fottere tato nder mabbe kambe ngoni ko yaata e fottere ko antode nun kan woni bi'eteedo Ibrahim Haruna duubi chapande joyi wonani mo ni ko Umaru Gora Abdul Aziz Kando kay duubi la soji tati Ahmadu Tijani duubi la soji tati e joyi. Sangarte yewtere meden pindinan do der Niger ko watto nimbe ujunaji njoyo e keme njoyo e nimbe chapande jenayo e go kambe nangi nyaw kolera ko latin der mabbe nimbe hamre e lasoji tato e jeegom kambe mayi der dubu ujunaji didi e no gayi e go yeru no fedde leede duniyar hawjinde cellal bibbe adama be wi arande du fu nyangu heba kenana der jenayi utu yerno minister hawdinde cellal balli bibbe leydi wiri kan woni mbiyam regioji nay noni maradi tawa zender e dosom tonde bar departement mo Birnin ko ni mbiyam dum nimbe nangi dum waddi maydeji kanjum wadi ko golleji tindinde ni me wadama yade to ardibe hawzu ton e ballobe gam suride ngu nyaw kettine ko bandimi Adama Dawaki Asman Arji Kambidom
yude lewru mars warde lewru october duubi nanɗo e noga e go'o birnin konni heɓama ko watta himɓe keme nayo e noga e jeetato nanguɓe ñaw wiyeten choléra capantato e joyi kae woni ko maayi nder loctoro sappo e ɗiɗi dow sappo e jeɗɗi gonɗe nder département o endam ñaw ngudu neɗɗo gon kan ƴuudengu to e nder sokkoto leydi Nigeria yerno docteur Abdou Ila hoorejo loctoro nde birnin konni haalde o wi ko heewi e himɓe ɓe na walla ka nanguiɓe fou heeɓi daɗi
non cikalikatamakam
nder loctorore nden wonduɓe ñawngu goni sawrede wakkati no dum fuddino sattude ko leje den kewi min kalani laamido wuro on prefet ardido saruska jido cellal mo departement on e ballobe do ko yaawi dabare heba dum ittana no kure to wondube e nyaaw kolerangu nyaawtete min jeyi hedde to nimbe ben betinno e wattude safare der ndiyele mabbe de be jarta dum der wuro konni don e hore mu der tesa muji loreju min jilake wattude safare der
waɗi galleji kewɗito mayɓe gaɗi nder muɗum fi ñaw kolerangu endan nder gallude birnin konni yerno ɓaade malla Aminu laatiɗo jeegom e jeeyaɓe e galle makka e woni ko na walla ka nangui goto mabɓe to kondam maayi omo fillo ɗum hono ni enda
indi ako woni
to ñawgum fuɗɗi nangude nde wuro an warayi ɗiɗaɓo no waran tata no waɗan nimɓe jeegon ko ñawgu nangui nder ɓaade am Allah ne waɗi suka goto maayi jon duuɓi sappo e go'o nden ma wuri o yatano collège no wajibi e alsilame fuu watta hinnaare hokkude laaɓal sembe hatto neɗɗo wonno wurirɗon e filagu muɗum kamɓe ñamande e to fukkoto
ka tawoɗum kwananka
saɗorma noon mawɗo farfilla cellal nguɗo ñaw wiyetengu choléra himɓe no mbawi rentade e maggo so tokkitegue laabi laaɓal docteur Abdou Ila hoorejo loctoro birnin konni nde en
mabarga kahi
koye sinta neɗɗo ñaw choléra ngu woni laaɓal neɗɗo du attia coppinaki ɗe jayri gam buubi no wawi hoɗoyde dow gaɗa wuuro gara jippo dow ñamdu tawa no gondi e ɓiɓɓe ñaw choléra on nimɓe tinno farlaɓal nder nokkuje to ñamduji mum en wattete ɗon fadde niɗɗo ñama lotira juuɗe mum katare fa laaɓa to fuu no hisantorro do wonto kibaariji meden tilie dengal fulfulde joni wala fukko bawden wiide sana jabbodo mama ada wadde ko dengal hausan kore kirtento jamirti